DachimSafi.com.
Tanzania, Tanzania, oh, Tanzania,
Chibom gonna try out still. Keep on a bar.
Nimbu, hey, yo, Kenny.
Tanzania, Tanzania, oh, Tanzania, Tanzania.
Golo.
Tanzania, Tanzania ya Samia, Oktoba tunatiki, mitano tena CCM.
Kama vijana utakuta, lakina mama utakuta, hata wazee utakuta, lakina baba utakuta. Hawana sera, hawana jipya, wapinzani wanajua kuwa atashinda mama. Hawana sera, hawana jipya, wapinzani wanajua kuwa atashinda mama.
Tanzania, Tanzania,
huyo ndo Samia, penda maendeleo, ametimiza miradi, treni za umeme SGR, mradi wa maji, huyo ndo mama Samia.
Lakina mama utakuta, hata wazee utakuta, lakina baba utakuta.
Aya mama Samia na kukubali, mama Kizimkazi na kukubali,
Dokta Mwinyi na kukubali, mheshimiwa Nchimbi na kukubali. Haya woyo woyo woyo
woyo
woyo woyo.
Kuangwa makali kutoka kwa DachimSafi.com.